bazenga ushaipiga hallway tuking'aka malaika bagiko ya deli ndani ngiri kati sanifika manduru waroro kuwika kauchadunga deli basi hasta la vista dendri ni leather filio texture na space pia ni big ya majibag marisla hudi nkipiga ndo sura na ficha kila kitu dendri kile imebaki ni sneakers drip ka vyombo zimeoshwa sahi tisho piga fitting ndo super ati kabla ufike ligi ya kladizami kwanza jua bei ya dendri ndo pime my G
Vako za begiko ni denri
Denri
Fendi ono wachaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga mataso chukuwa denri
Denri
Vako za begiko ni denri
Denri
Fendi ono wachaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga mataso chukuwa denri
Sijayangu shanuku Begiko lebo ni denri
Denri
Nikisetiko lazima ni cheki
Wacheki
Rada kama chafu washa fegi
Alamu
Nikikutoka bafu chafu ni komedi
Noma
Hii mchezo mini striker siezi hata pena
Right
Zishe nikamata nikasaka fena
Blana
Kunsoma kitabu niko rada bena Nikimteka tu ni nyavu chini mina shema
Chini chini
Popo chini na form ya kigongi
Denri
Siezi kosa raba na kinyongi kwa denri Niko kimoja na pesa kapongi na Bentley Kati ya warogi mikukesha kwangu daily
Vako za begiko ni denri
Denri
Fendi ono wachagu wa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga madaso chuku wa denri
Denri
Vako za begiko ni denri
Denri
Fendi ondo wachagu wa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga madaso chuku wa denri
Denja mi hupenda kama Henry Hakuna wasiwasi misi pedi Lakini niko na G-bag Kwa hii denri gade Mistari mi hutema kaliente Hii ni saudi bila sol Misi senje Sista shika denri kibenje Juka bag ni lazima Denri Kiatu ni Adidas Usinyonge monkey shika nyongi Na iyo monkey business Wachie watoi Denri mali safi Wezi pewa na deni Piwa leather kitu fine Wepire maheni Check izo design Imagine you can choose any Uende home na kidenri And everyone's happy Pewa denri Denri Shika denri Hakuna fake friendly Denri Pewa denri
Vako za begiko ni denri
Denri
Fendi ono wachaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga madaso chukuwa denri
Denri
Vako za begiko ni denri
Denri
Fendi ono wachaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga madaso chukuwa denri
Okay, back see your back Kama si denri ukidai kubai Lipa cash no denri Yo ni sweat si yo drip kama tisho si ya denri Unasafiri basi shika bag ya denri Mrembo wa shadai changu ni chake Kahut kako safi cheke na meze ya mate Anadai ni mshikie eti njo ni mpakate Kasip kako tight Kala zote ziko black adi hile white Kubwa dogo zote ziko size Denri luku ni safi napiga kima rush Price ni friendly chapia kina Johnny Tony na Henry Mali poa poa bila madoa doa Usiogope kusema takuna ngo Ngoa, vitu safi daily buda wanatoa toa
Vako za begiko ni denri
Denri
Fendi ono wachaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga madaso chukuwa denri
Denri
Vako za begiko ni denri
Denri
Fendi ono wachaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga madaso chukuwa denri